This is an MUT Radio podcast.
Yeah, ladies and gentlemen, Aksiyoni Hip Hop Thursday is just in a Wednesday. Lapha suka siso khona. Sithini na nontuthuko.
It is an informative Wednesday.
Anihlanganani.
Kushe ngafa. I was afraid we should be bulawa in.
I can't say. I'm going to get fired. Ladies and gentlemen, there was Dan Kennedy and Ikhaya Lami. Before that, we gave you Uzanda Zaguza, Etena Ikhaya Lami. It is informative Wednesday on Ihlanganani Midday Show. And it's sikunika konke okumnandi. Njengani na?
The GK Fix with Nonhlelo Mabaso on the Ihlanganani Midday Show.
The GK Fix with Nonhlelo Waga Mabaso is joining us now on the line. Nonhlelo.
Hello, Jani.
Siyaphila kunjani?
GK Fix with Nonhlelo Mabaso on the Ihlanganani Midday Show.
Nonhlelo mfethu, we are human beings and drama is part of inina impilo yethu esuke sinayo. But how do we block unnecessary drama over our lives?
Yes, drama very necessary. Ibalekele kodwa nje kukhona indlela esingayigwema ngayo. Kufana nokuthi ufike umuntu ethi I heard someone saying something about you.
Yeah.
Yazi umuntu nje ezodisturb ipeace yakho, kulula nje ukuthi uvele ungam-entertaini, ungaphenduli, because uma ungambuza umbuzo uvele uthi wena utheni, kunovele kube khona ukuthulakala ungathendakali. Kanti nje wena from the start esathi nje ngizukuthi ubani kadethu vele nje ungamphenduli and ungam-entertaini. Ngaleyo ndlela blocki drama.
Manje-ke, what if I wanna know ukuthi na utheni unontuthuko ngami?
And then ugcine futhi ulide ekuthini usenyalwa manje noma ukhula ukuthi unamanga befuna i-attention yakho. Ecabanga leyo drama-ke semele i-entertaini semele ulwe kuningi.
Ya, Nonhlelo, kuba nale nto kuthiwa abantu bazothini syndrome, man. How do I overcome that?
Yo, ayikho into evalela abanye amathuba nokuya phambili njengaleyo saying noma leyo syndrome. Ubona umuntu ubona ukuthi yazi le nto le ebengayenza, but ngenxa usaba ukuthi abantu bazothini gcine engayenzanga into. Last time I shared something about umnkulu. Abantu basuke bengazi ukuthi ingoma siyithanda noma ngesiyithanda. Kodwa bakhona be-studio, be-recorde, and only besale ethimbeni ukuthi no, abantu bazereceive ngendlela e-right. So nje, as abantu i-drama sinene ne-drama. Abantu ungadaki ukuthi abantu bathini, qhubeka uphuthe into yakho.
Uzothi omunye nonhlelo, but lokho kuyangiprotect ekuthenini if I fail now, sengiyazi ukuthi azi ukuthini, ngizoprotecteka somehow.
No, imagine if you win, Godani. Uzothini? Ubube. Kanti ukuba usebenzi empilweni. Yenza nje. Ungalokhu uthi hayi ukube ngikwenzile kuka nangabe ngilaphana. Do something. Avoid it. Even engqondweni yakho nje ikhiphe le nto yokuthi abantu bazothini.
What if ukube ngamncoma unontuthuko kusenesikhathi ukube ngayenza le nto. Nonhlelo, kuba nalento yokuthi namhlanje let's make an example about myself, man. Ngithi uyazi ukuthini, this is not for me. Uthola ukuthi namhlanje bengaphakama somehow ngaleyo nto, but ngithena this is not for me. How do I overcome that?
Yo, in life it's all about taking opportunities. If you see opportunities, abantu especially man njengoba masikomsebenzi engekho, if you see opportunities and you know ukuthi ungakwazi ukuyenza, ithathe, yenze. Ungabi nalo belief ukuthi hayi kodwa mina vele angiphiwe, angikwazi ukukhuluma phambi kwabantu. What if iyona ndlela ozothumelela ngayo leyo?
Yeah.
Ukuthi hayi bazo ngoba kanjani ngoba sinamahloni. What if iyona ndlela ezokuphakamisa? Imagine abantu abaningi abafana nalo gelo unomarazi beni nje akayithathanga ngendlela enegative le yakho ukuthi etrend ngabe ukuphi yabo take opportunity yaphambili ngumuntu nje
thatha amachance uthatha amamillion.
Now, there's this other typical syndrome, it's a procrastination. So now, how do you actually overcome that?
Yeah, I think it's a very good question. No, yabona ngeleyo inzima kakhulu because ngibanga ukuthi iaffecta 90% of all of us. Yabona ukuthi ngizokwenza kusasa, ngizenza kusasa, ilithi ngizulu ngayenzanga. And fana nakuleto abantu siziyalitshela ekuthinini namathuba omsebenzi uthi uyayibona i-application ukuthi okay ifuna umuntu okanti ukuthi hayi ngizo-aplaya kusasa, hhayi ngeke uma sekunedatha noma uma sekunokuthi okwanele. Ngaleyo ndlela uyi-invayithela nje idrama engenasidingi ngoba uzosukona umakhelwane seqashiwe bese uba naleyo nto ethi hawe ma ukube nami ukube ndingivele nga-aplaya ngangasuzoyenza futhi noma ngicela ukuthi bani bani ukuthi angisize. Yabo if you see yilokhuze ungazoyenza kusasa noma ngifuna omunye umuntu ukuthi akusize uthi ubone ukuthi wena ukwazi ukuthi ubena kodwa ngizokudlulisa no. Ngayenzi leyo.
And now there's also this thing ethi I'm not destined for your brightness. So now how do we actually learn how to believe in ourselves or actually being feel like intimidated by other people around us?
No, leyo ke nje ngicela ukuthi ngivele something ngifuna ukuvala ngayo. Noma ngabe yini ofisa ukuyenza empilweni noma ikanjani, ubona ngathi incane kangakanani, iyenze ulinake futhi lelo thuba ngoba akekho umuntu ongadalela ukuphumelela. Akekho. Sonke siyazama nethemba lokuthi sizophumelela. Manje uzovele usale usayivele elama opportunities akanje omntakabani. Uyisebenza nselekhonini. Zama nawe something, ngiyakhaza.
I think that's the one thing I struggle a lot with. I see someone who actually does the same thing that I want to do, but I feel like they're doing it better. So I'm just like, let me just sit back, you know, because so-and-so is doing better. So let me just chill. I'm not going to fit in. I struggle with that a lot.
I'm Cizzy. Nonhlelo. Cizzy, we don't do two of it.
You compliment each other with your voices and everything. And you got there to the show. We are going to know your hands. And so move away, your thinking. Please.
Yeah. Move away. Sikhuluma noNhlelo onihlanganani imithe show sike sisho ukuthi na the JK Fix. Mana ke noNhlelo before size sivale nje inkulumo yethu man. Like yes. La emhlabeni fethu there are those people obona ukuthi azokuthini. This person is like yonke into yakhe ya flow, you understand? Yonke into yakhe ya flow but okwami kumele ngistruggle kanzima and lokho kuyangiaffecta mina like ilokhuzani self confidence yami. How do I actually overcome lezo zinto ekanjalo?
Yes, lento leyiqala ngiunderstanding yokuthi emhlabeni ngesizwe sifani. Okwami nobaba wami bajwayele ukulinganisa ngezandla. Njengoba ubona nezandla zingalingani kusho ukuthi emhlabeni asifani. Kodwa indlela yokuphumelela futhi ngeke zifane nendlela yokwenza ngeke zifane. Akusho ukuthi ngoba ubona ubani enza kangcono kunawe noma ephumelele wena yeyo uzophumelela. Yenza ngendlela yakho, in your own pace, at your own time. God is watching.
God is watching. Usho njalo koNhlelo. NoNhlelo, just the word of wisdom oshiya nalo namhlanje.
Abantu ngicela ukuthi bengajahi empilweni, bengajahi bazi ukuthi konke kunesikhathi sakho. Ngisho ngathi usudlala isikhathi eside kangakanani, uzame amathuba, ungenzeki ekhakini, abangani sebekubukela phansi, sebekubukela ngazo ukuthi into yakho ngiyayihlangana. Hlala ethembeni, just know ukuthi your time is coming.
Your time is coming. Thank you so much, NoNhlelo.
This is an MUT Radio podcast.